e garke on don kettino habaru suka ummator studio kalangu waddanta on gettire humone hokko on habar on Aisha Ahmadu hadda e mondi Farida mamma fofuma
Aisha no gonda
jantan Farida dum en gaddan suka ummator bannira e meden der gettire on
gettire ayni men jahani on degal agades inna faddu ko meena alal jotudo e jehi hadda tarore ko wata on ko yawo nyamugo darol gal on ko champion d'Africa ko lotal bala kesende habaru findino men men jama kalno on do suka ummator be jirebe kogoni o siglaji mabbe ga yarugo leydi Niger yeso man kantane ko men boori nyenye fuko won latol bal do meena junior hanani men jii on ni dallatol jalol mabbe ni unko alal jotudo en yahi en nyami e gotol yamu de stade unko o fote buani ko fedde meena fi do nyamugo darogal ko championnat ko Africa
nonni non Farida aga desma e wodi sukabe ummator gibbe rarugo bal kambe dar seme kettino ko be kaldi kambe ma anise karim
vraiment c'est une bonne chose
wonga non hunne ono wodi yiude fedde jama ko amende ime ela men keba men gartira kupu odo hana men jaha men garta men tawa men kawama amma men lato himbe jama ko barka jonika
bravo men
j'ai constaté
mi sak mi dari ko bayle wadi to fedde latol bande mido yetta du mena sanne
pour mena
vous appelons tous les
men gatta dane e bibbe leydi Niger in ma gonnati be ballira dum heba dum itta himbe bawbe
affronter ce championnat
c'est une bonne chose pour nous
wude non ko wodani enen fu e fedde latol bal no hani de wattane bawde kejude
tirer leur mission a bien
fajoni men citino on de gari agadez in fedde sukabe ummatobe gai taror mabbe gam firta ko e himbe taror de wadami ni nyanye altine jotudo
nonnino sigila o sukaɓe ummatore jangoɓe ɓe région agades gomɓe janga leyɗe yaasi goni e ballira banniraɓe muɗum jangoɓe lycée classe terminal gam ɓeydare seme kettino ko e muudu isufu waddi
il y a trois communications la première
andina je tati wonde hala kam goo fu noy neddo watto ko heba bak mudum lebel majjum noy neddo watto ko heba tal kur gomnanti ko yarto dum lekkoliji mawdi en tatabeldu famude jande hende neddo watto ciagal hebi bakkon enda kanyo andidu konda ni jangirreji mawdi taade Niger do e gondi afrikaji e lele duniyaru
an afrik e ay
fojo ni men jahmen kalno on do darol ko sukabe gonno go ga fadima be heba hore matsalaji on radio ko France ko ete RFI nyanye altine jotudo ni yahi wa'i on tol majjum deriere umaru ganda
nonni non gam beedar semen kettino ko sukabe ummatore gon emila do fijoji didi nyamay studio kalangu waddani me
ebe kewi sukabe wonbe ne jodi wakati kiral nange sudu maruganda ga hettinade kojol yewtar afrika de RFI wari fa waddo endan filla hono bidda bonda ko de leydi sahel misali leydi niger muktar goto sukabe endan watta do hakkilo sanne
il faut pas play
tanim be kettinano wonjitobe hakkiloji mo endi misali de en koji difa se bibbe boko haram be barama bibbe leydi niger wotube be ni mayi denne sukabe ummatore be no kani mbayle jikuji mu en pamadu wana no hebira fu cede pilorte
il agent par tous les moyens
sukabe natol mu en bidda bonda ko endan no hoy sanne yerno kadi jati idani la tidu noddama kankay war yewterde haali
c'est la frustration
bonnol berne de gatcha gonnati nino kan wala no wadana be adalci iresi kulana gobe sukabe ummatore be gala golle ko be gada be hune o ko yawi no himbe bombe baylana be hakkiloji mabbe gan ameda milugo keba babe elo hanne du yidum hokkete moto na cede du e godon sey du yi uma gan addini ni
sukab ummatore kay mon ko han daro e do fidru dugol e nato le biddam bonda ku kany e wadugol pirto ko e do fi on enda
mennate da habar men ko findinol han
der yewtere pindinol meden men jaha nyamay don to sukabe ummatore rewbe onti pelle wallirgo himbe
nenno Aisha hannono jiida de habar findinol men ko hanne men jaman kanno on do Maryama Abdu Gado suko don mo feddu on ko sukabe nangantobe himbe do jambannu semen kettino kalol ko e gakki jamde ko waddini be
est-ce que nous faisons avec
le golle de woni men gadi da fedde sukabe ummatore pindinobe ko ede
ni woni ko watta keɓal himɓe yotto hunta hajuji
maɓɓe.
Rewɓe nder durwo jinganade hakke bandiraɓe mu'en kokkama nokkuje nder ardagal leydi. Nde en daari du dimma nokkuje ɗe galano keɓe, denne noye wonno waɗa?
Har ko darta filla nokkuje bi'aɗe rewɓe kokke, sa ɗornan mo nokkuje ɗiɗi tawa kan e giɗe an hano woɓɓe no gi'ano no tilsina gollida rewɓeɓe ko
waɗa.
Hannden durwo ɗume tawdoɗon onon cukaɓe rewɓe?
Ɗum waɗa ko watta sukaɓe rewɓe kan fuu e cukaɓe ummatore leydi paame kono goodi annal e bawɗe ko golla kulle kewɗe.
Saɗor maji ɗi hana durwide mosolaji mu'en keɓo?
Meɗen tawa nder leydi di ko hana waɗe no ɗuuɗi, amma mi filla pindino yaadu yeeso sukaɓe rewɓe kam mi ardinta, ngam suka deb janguɗo fuu nafan sanne.
Bayla kaye gaddanɗon cukaɓe
rewɓe?
Komin gaɗata nder durwo amin goni woni ko watta kecora heɓa. Min durwa himɓe bayla jikkuji mumɓen garta lobbi, meɗen durwa rewɓe janga, meɗen durwa watta burna maɓɓe woɗa, meɗen pirta ko'e maɓɓe ɗum ɓe belna nder jonde
cuɓo.
No wawi wi'e ko ɗo nder leydi Niger cukaɓe rewɓen ɗon no kokke hakkeji
mumɓen?
Hana fuu ngam saroɓe janguɓe e tawaɓe nder kuɓeje fuu sukaɓe rewɓe mumɓen fuu no jaha lokkol no teddine, amma nder ladde ɗum hana sukaɓe rewɓe hakkeji mumɓen no ɗon no jaaɓe kaden ɗum feere dilol no watte caka maɓɓe.
Jomen
natani on nde lettol bal men ko hanne. Min jaha min fuɗɗano on dow ko woni lettol bal men, inde min jahata min kalno on dow fiyol bal gaɗaɗo ɗo Allah jotuɗon ɗum ko mayna kaade wa'i ɗo inna ni e jehe e ñaami goto yaago yaamo ko ñaamo darogal ko Africa. Abdou Kittiker journaliste no jaaɗo waddini men ɓeydaari dow ko waɗa, sey min keccino.
Min jii ɗo nder ñamayi fedde latoɓe bal mawde nde Côte d'Ivoire warne nde, menani ɓe kawi Côte d'Ivoire ɗiɗi e ɓolu. Jaki Abidjan latoyde bal woɗi sanne. Min jii fey gattongol ɓe Côte d'Ivoire gatti garce gardien Niger onnon. Jonɗo hana keɓal jamako ngol ko ɓe ciriyo latol bal ngol Cameru gaɗol duɓujinayi ɗiɗi e nogayi ngol ɓe tekkinkino
ɗo. Min kantani on habaruji amin ko sukaɓe ummatore. Mi yetti kettinaki on kettinimi, mi yetti imaɗa Farida ko ballirɗamin min kanti habaruji amin ɗi.